from Wazambe again and again. Jaja, Mani Chikwase.
It's a Flavor Media Lego.
My member, you can listen. You. Yeah, 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 yeah. Koduna Mulandila. Ndila Yesu wako umulemekeze tundati Yesu wako anakulenga iwe yokufikiza na ulipo ama kuyanganila daily ulipo ama kalangati iwe mulonda wako kuyanganila ntawizo se ulipa kukulela kukujesa ama kalangu kuyanganila usiku ndi usana jifugwa jote yewayo ndi mwana wake ntawizo se ama kalangu kuyanganila kukupa saso jito kute wayo utekwila. This is a malila wake up a little kale maiyago amadalila iwe kifuka mulungu amakala kukuyanganila kukulela iwe kukusunga iwe ntawi zose ukuyenela kumutamanda kuduna mulandila ndani Yesu kuduna mulandila. Sende makala ndi kunta mandela popenza ndi chaja wanga mena mandi songa ndi kusi wasi ndi ngata yezi na lake kwa iye ndi kufuna ndi zakale na ye mpaka na muyaya ndi kufuna ndi ziza mupempele lanta wizo sekuti iye yo ndi chaja wa ineyo ama ndi dali santa wizo sepa mene ndakala ndi kusi wandi ne mwana ofo onga timbalepe lanta wizi na kumuta mandela koma every time ndi za mugwadila sinza musi ya eka yeka ndi zakala na ye ndi kufuna ndi dip tap tap and the pan up on the pussy. I'm on the pass at Jakuja Jatsikundi Tekungati in the yoke. Kapolo wake, I'm on the young and the lanta with all set. The Kuyanella Kumuta Manda, the Kupani Bambo Waka.
Mulandila.